Shegi yako pesa nga bolingu Shegi yako simba nkana nzutu Viso na yoto lingana kutakala So kina solo ba mwana teze mahafle Hata mizike nazo sala pona yo Hata tase nazo sala kutupona yo Hata lelo bazo yoka kombo nanga elbi Shupa nyosunga na sala kakapona yo bebe Kunti mela bangote Hata flona osala kakapona yo Shegi, shegi simba nkana nzutu Sengi pesa nga mwabizu na sepela Shegi, shegi, shegi Bebe, bebe, bebe Help me chauffeur Makolonga nga
Nakupenda, nakutaka Usini yache niteseke duniani Nakupenda, nakutaka Usini yache baby unanitisha Usiondoke, usini yache Ukini yacha nitateseka Usiondoke, usini yache Ukini yacha nitateseka Nakupenda, nakutaka Usini yache niteseke duniani Nakupenda, nakutaka Usini yache baby unanitisha Usiondoke, usini yache Ukini yacha nitateseka Usiondoke, usini yache Ukini yacha nitateseka
Makchinga feel kudinya bagini ngeongoni ya inre madongi tie baraka ni pia winye maraji yeah Move
Nakupenda, nakutaka Usini yache niteseke duniani Nakupenda, nakutaka Usini yache baby unanitisha Usiondoke, usini yache Ukini yacha nitateseka Usiondoke, usini yache Ukini yacha nitateseka Nakupenda, nakutaka Usini yache niteseke duniani Nakupenda, nakutaka Usini yache baby unanitisha Usiondoke, usini yache Ukini yacha nitateseka Usiondoke, usini yache Ukini yacha nitateseka
Yeah! Nakutaka nakupende beja konya Watali kona kudifula Yeah Move Anilicheng nanga nabiga zero ni kumatie kukero Awinde nigi akelo ini kani my pillow Kita wachiri yelo kani tie afilo Eni boga so
Mtoto wa mungu ya mosh Shiki yako simba kana nzoto Gande motema na yo na kolinka yo Bebe batwe bele bazolo ba mingi koyo Kabangote yonde motema na ngana pala yo Pesa nga bolingo na yo shiri Shiki yako simba kana nzoto poto binisa Nakupenda baby wendo nuro yangu Nakutaka kupita hii vitu bia kukula Shiki yako binisa Shiki yako katisa tina suka Shiki ebele batu bazolo bake Biso na yo kututo lingani kutute Ya biso ye utakala Batu nyoso bayebi kutute Tosi tofandi na yo Kala mingi teto kubota bana mibale Na kutindo epa na mama frasin Bebe moe lil te gengi de geng
Nakupenda, nakutaka Usini yache niteseke duniani Nakupenda, nakutaka Usini yache baby unanitisha Usiondoke, usini yache Ukini yacha nitateseka Usiondoke, usini yache Ukini yacha nitateseka Nakupenda, nakutaka Usini yache niteseke duniani Nakupenda, nakutaka Usini yache baby unanitisha Usiondoke, usini yache Ukini yacha nitateseka Usiondoke, usini yache Ukini yacha nitateseka
El Tosa le number one shake Mission boy Shiro man la vie de master Wabanga kutute Esa peti na bino El Bishofa Mwana nzambe yango ye Olunga ngate Kita kre Kest your bet, kest your bet Yo Mama Frasin Bebe Moe Pierre Gran Mambo Grananga une Shira Yes
Zero Madit Na Madame na Edebora Merveille Chantez Move